Nkomyewo banange nze nalukola gwe mwanyuma siyimba bitazimba nsi ekyo kyonna kigana bana mukama yantuma nsomese bwebyo byokka ebiyamba ensi kyovonda basitula waka tinsirika enkomawo n'ebindi mukisa gwe nsaba leete munjazika amatu gammwe nsumulu kabuzi kampimpi ongakase wakasitula ndyo nasooka nembagamba eri muve ku mpeero sirimu yesu anta abakazi awo mwambakira nze nali mmanyi temwampa matu naye kweruno nja kwetonda bwenaaba mbameze okwepanka oba mmwe muneetondawo nga nsomeseza nsabye tovaawo nzija ebyaluno byagundi bibi ensuba mama mwazimyumyudde naye mbasekereddeyi endi n'omulwanyisa emyaka abakulu b'emyumyudde ba myaka 3-6 tusigazayo eno baana bato nabo gye bujja kuba neefumba anti enkulu weeyiteze ento zisigala zijeegomba ensikala owetuuse era ng'ezaffe tezeetaagwa eyabikola kansomese teyegombanga kaddugale naye okukoppa kuno ba maama gye kunaabatuusa ludda wampamanyi endwadde emweyoledde sikini kansa wuyajja te nkakasa si yeyeka mubeeramu ebirwadde bingi nnyo endwadde emweyoleddeyo sikini kansa wuyajja te nkakasa si yeyeka mubeeramu ebirwadde bingi nnyo namuyina omukyaleeka namuwasa bulaaka nnyo olwagira mbu yeefumba oyo namugoba abakulu saalinda leka nsike ku mukanfa komewo nsomesera okwate temumpita omubimbuyi nsomeseza kyokka sibavuula sitiki yajja naye kambiise mu bimpimpi n'ebyoku maaso byajaka bamama mwekoze ebiwera ninjala enkolerera ezoyi kati okufumba temukyetaaga neefamire zaatuuka omukazi okuzaala ekizibu kati ate abo bandikwemyusa neefamire bazettanira okumukongola mwoyo akaana ndabanga kizibu kati bandikwemyusa neefamire bazettanira okumukongola mwoyo akaana ndabanga kizibu kati munejjusa mu myaka giri nga mwagala okuzaala nengabbe nga ne sikini kansa beetimba bwe munajjukirira ebyange oba mumpise mubisi nenya ne binsobeza munsonyiwe naye ekyo kyenyina okukola kuba kyeyantuma mungu mukyuse kuba akabikajja wadde mpise mubimpimpi embulire tefa yona nange kanzire buddu kansaba atakuumira mpeera abampeera eyo byemwetaaga awangale masomo gibafi Mbade na lukola wa mwela ba Fajiru viru adebya chaka Ba mama mwetu gumbude Na yesikini kansa uyeja Uluwabi make up uyubi mwasusa Insusu mwazi miusada Nimuva kuna chibiru ade mwasenza Sibavu mati uba kubavula Aiza chusata ya galabiriki Fajiru viru adebya chaka Ba mama mwetu gumbude Na yesikini kansa uyeja Uluwabi make up uyubi mwasusa Insusu mwazi miusada Nimuva kuna chibiru ade mwasenza Sibavu mati uba kubavula Aiza chusata ya galabiriki